Dibizele nambasalibam. Dibizele nambasalibam. Dibizele nambasalibam. Tifuna bambone divuswa ngonye zeka izolo uqhi yangulu nababahlambi nangamagebe engqambubuhlanti kudwane.